sasa mirai Dama bate toga wami Babwa hain nya seyeshi Jini yesu ya fangsheni Yana wange zunudi Ajingi na uri yesu Ya kare ni bawanza
Praise Zion.com.